kanjena manje onenga selikucheka emhlabathini bega muzo sesimile wakwenze kanjena manje onenga selikucheka emhlabathini Ntombazane wasikunyuka njengamanzi Olinga senyukutheka emhlabathini Olinga senyukutheka emhlabathini
Oh, pelo mundo.